Vido TV singeli mabegani.
Hivi unamjua Vido Boy wewe? Baba JJ.
Tatizo tu rafiki zake wananipinga. Mimi nampenda, tatizo tu rafiki zake wananipinga.
Hawataki mimi ni wewe wake.
Isa leo. Nikuchape huko.
Chapa.
Isho, isho, isho. Nikuchape huko.
Jemanini, huyo hapa huu.
Vido TV singeli mabegani mabegani.
Aibu utaona wewe. Isho. Aibu utaona wewe.
Wa. Wa.
Aibu utaona wewe. Aibu tena wagwa
hapo tonde nasije unatesa je sema ukitesa mimi napenda nasije unatesa je
ila ukitesa mimi napenda
kama ukitesa unatesa hapo tiki za mabega kama ukitesa unatesa hapo tiki za mabe sana fedha na kuta
kuta
sana fedha na
Aibu tena wewe.
Sema mimi nampenda. Wananipinga. Oya mimi nampenda. Wananipinga. Mentalea.
Oh, what is a kid? Is a car to jump a simpina, car to take a bath, but it's money there. The bath can come over the chip, then I can take it and a pink young was at it. I will. But there's a wood, it was a kid, or it's a car to jump a simpina,
or Wana penda wenza kumora Ipendezo mungu aliwapa wengi Ikaja kompa na mapenzi Irabirawe Emesi wezi Hana nopa dozi hana nini mausikizi Au kamukila na imtaka Hana nikata Mese na fura Hawa ukisa sina chapa Nangaika Nisaidie mora mbaba Nipata ukumpata Kanipata nikajipata Kama kumba na felista mondikon Naka mashaki na katoto Kwenye balili ya nipejoto Hini kapele ke moto Na minipate Nipate aja kato 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 Tundi Hini patata We Nini Nani? Karatoka ifumbiri nyuma Kame na wili ya tali na Kake tukisa mawili mama Hey wey Kame na taka tuishi wa wili na Sili hata ni katiri na Ikiwa ni shambikiri Mwenye
Hoya mina mpenda Wana nipinga Wagwa nina mpenda Wana nipinga Mzawa Aibu tena wewe.
Mimi wakosea lipi labda kukosa na kawaida. Labda ungekuwa Mungu ningesema sijafanya ibada. No mtu wa mashada sina sendo raba. Akipata jumbe labda rudi nyumbani aje kuipo zaro. Ai mana visika nimsingatia gharama ni mjaramia bado wananipigie. I was in Canada, chuchu, I chuchu me Adisi, wanadisi, mini umie mwenyewe
Nimeambiwa karuka mdo, karuka kando Muzako na nyeko yumo, karuka mdo Ngo macho, karuka msado, karuka na do Kuruka na show, inatakaro, mwana nyamara marakino Kuruka na tango, aina social, iti zumange umo umo Karuka na bandi, karuka na landi, karuka na magi, karuko kwa mengi
Italia. Mzawa anaitwa Mzawa hapo ipe mbaba Asani Van Dizo Pendeza Isha boy Vidi Vido boy Baba Jerry Nepa, what a ao, oh yeah, ao. Hicha kizo anipendi, wananichukia kishenzi. Ipe baba, kizo rao anipendi. Ipe, wananichukia kishenzi. Hawajui nini, ndo rifle style. Minaishi maisha yangu nilio chagua rifle style. Minaishi kivyangu vyangu ndalipo amua. Sera doma na kipata vipesa po kutumia. Naenda kaba angurabia, haina soka manda nyingi. Ando ipo kwa bimbia, nisa mtemu na kundia. Minawaona na wadunia, haina soka matua bendi. Ndalizo chuki, sera kipata vipesa po kutumia. Naenda kaba angurabia, haina soka manda nyingi. Ndo hiko kwa bimbia, sanemu na mbundia. Minawaona na nunia, haina soka masiwa bendi. Tatizo nyindu wa mnipendi. Mwambie sasa, mwambie. Mwaza kosezi kufanya nloa fanya nyumana. Sekta ni msuku maki msuku manyumana. Shutu sirahewa nitokiza majumasa. Kishaka poligiza nite mungu sosumana. Kishaka ndoa ya wanite mungu sosumana. Sekta poligiza nisimone wanyumana. Weka guma wanja nipigia kakijibwa. Sema kwezi, usileto bishu bisha nilo Tanzania, 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 kina nikizamia, kanuna mika, familia, ulapeji, nika uliza buda, dona, dasa, wapi, yoyo, buda, bina. Leo amekalia ko, yuzo alikalia ndo, ikukalia, kalia, kalia, mwisho amekalia mbo. Kalia ko, kalia ndo, kukalia, kalia, kalia, mwisho. Kalia ko, kalia ndo, kukalia, kalia, kalia, mwisho. Kalia ko. Kalia ndo, kukalia kalia kalia mwisho mbakalia ndo. Sema kweli, utapendo kalia kalia, utapendo kalia kalia, utapendo kalia kalia.
Akalia usaungena,
utapendo kalia kalia, utapendo kalia kalia, utapendo kalia kalia. Akalia usaungena. Shika mbaba, hebu nipira da zeneke. Saki maelezo, shika. Kwenye tucheketue kama tuwa, tumekuja kuwakilisha tuwa sio.
If you namjua Vido Boy wewe, Baba JJ.
Basi cheza ka unajua. Cheke tuwa kama tuwa. Oh. Anaitwa Shamosi. Bado, 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 bado. Haya sasa. Wambeshi dogo.
Vido TV Singeli Mabegana Begana
Are you letting the tomato? Can get the shaku the chatting of Vilema Shamasek? Miss the Puya Casino can be Vivia. He like a Pamoya, so long as the danger. Saturna Machina can be a Felicity Kamasha. You're just a Puya can of Vizio. Now someone else got a Toma Matanaga. You want your father Gana Magaman and Angania. Your mother just said Papa Casamea can come on your situation and around this. You can get come on a Kosaki, 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 come on a Kos
macho kwa jibu ni kipi kosa macho kumona memoya ukapeta tu kwa nyoma liposho na sili wakamana tu ni mtu wa mastare netini kina wazena na penda mapendeshe na vinya siya wale na mini pomo umo sili tiki kiu noku ni penda silve moya ni mbodi ni yake kenaru ni lomeshe ya cheche kisha chango mwenyewe na kome di kipepe na takane kumere kenyo kanta kuka kone
mabana if you know mjua vino boy wewe baba JJ
Mizimu yangu we uko lipo naifufua kutoka kifo Mizimu yangu we uko lipo naifufua kutoka kifo Nikiamua naimba baka kesho au niimbe kama skombiso Nimekuna kama kuna saleo meisha wakokosi mtene shenda pepe kuja mkesa
Ifu na mjua vino moi wewe Baba JJ
Nipo nipo mjota sukumba mdoto mrempo Tana saa kunya ulipo hindani soko mpigo na mkosa kwa nipo Kele kwa jirani yani Kama pia na chichwa, hanya vono ngonika Changu doa na sifo, na mfinyo kwa dani Awa sewa, mizimu yangu we uko lipo Naifufua kutoka kifo Mizimu yangu we uko lipo Naifufua kutoka kifo Mimi na imba sabona uruki Haka mafipi ni imbe kama jeusi Mimi na imba sabona uruki Haka mafipi ni imbe kama jeusi Efo mbele shambele, tege wakamba Wapo wakamba
If you don't easy, sing it, Babegan, Babegan.
And I go. Who are we?
Video TV singeli mabegani
mabegani mizimu yangu we uko ilipo naifufua kutoka kifo mizimu yangu we uko ulipo naifufua kutoka kifo mimi naimba ushesi iweje mimi naimba ushesi iweje akama vipi niimbe kama kaje akama vipi niimbe kama sema kweli kimbiza mafole na we wewe kimbiza mafole na we wewe kimbiza mafole na we Kibizamba pole na we Sana neno makachan 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 Sama kori hori anzama neno Kumari zame shido sema hori anzama neno Kumari zame wapendeza hori anzama neno Kumari zame shido sema hori anzama neno Kumari zame kwete basi Wame bugi 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 Nasema chene kina mwato na mwato na wakapo Hapo 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 chene kina mwato na mwato na wakapo Nashana sana wanaona sifo Nashana sana nazani naona sifo Wanashana sana zani naona sifo Isho sikio Muhuni na shana sana nazani na unasifa Na shana sana nazani na unasifa Au kama vipi ni imbe kasi mwarifo Ni imbe kama Nime waita wawili hame kuja miambiri
Nime waita wawili
Nime waita wawili hame kuja miambiri Nime waita wawili Tende hame kuja kama wote Tende kama wote Tende kama wote Tende kama wote hame kuja
Faka sani wewe Fikiriza wewe Usione ra! Usione ra!
Mina taka maseo kote kake 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 kake
Devido TV singeli mabegana
mabegana Wote kama umekubali makofu nipige kwa juu Wezi umekubali saba sipige kwa juu Banda, wakama umekubali makofu nipige kwa juu Waisho mbapa, sema umekubali sabasi nipige kwa juu Sikiliza, katwende Bola unapige kama miso Unapige kutubu bola iso Isho apige, bola zindike na zumudua Hibiti kama za mambosa, biti zina zumudua Bidi na ziki, ziki na dumu na kilipua Hey, hibiti ya isho akimba buda na chikia, sikia
If you namjua vino boy wewe Baba JJ
Nareka tuimbeote Tuimbeote, sikia mana, nigga na mama yao, you gonna meet me up, fucking boy, I'm show, nigga na wanna go, I'm a bit, and I'm a funny what they wanna do, nigga na beat the guy, this daddy, nigga, you go, nigga na my wangu, I'm a go, shay, nigga, go, nigga na gang, fire, get the phone, nigga, get a gang, so, nigga na gang, fire, I'll jump from home, I'll jump from house, nigga na gang, fire, I like you, nigga, I'm a jump, so, nigga na gang, it's my gang, yo, nigga, who's down? One of your heesh, guys. God, just yes, it here. Yes, it here. Uncle T.I. Sing here. Attack one of your heesh. Guys, a man now, a man now, Hendy.
If you don't TV, sing it. My big gun, my big gun.
Una little messy, come out, where's the good afuna? Put them up in a team, but the mother don't come down in a matter of a new master, like a kid designer. But I can match a UTI to shock a matter of Zuma. Are you a
German?
I'm not going to say,
Jadia, move
on me for your way. I'm
going to put up on me. I'm going to
do a Sunday. Fido, I ain't a back of Sunday. I'll be a back of Sunday.
Gevido TV, singeli, mabegani.
Download Show Live Umpia kupitia VidoBoy.com.